Okay. Hey. Talk G. Thugger. Okay.
Tunde.
Nikumbuki la kale, tovala kwa chipale, kwa mene twenza choka kwenzo ngala sikiliti. Yama ya tika sambe, ubo bale mukame, na stoni washi jinzi, you gotta keep in it. Twenzo choka kukonta mabutiki,
Ona mafasho, no smarti kupati ni kajo. Na skati imachi nganjazo, na maglasses ikwati grevazio. Kufana, chenzeli benazo, birthday paneba, mazoi ni kaso. Mujamping ni kaso, maso, ifuni kanso. Pa dance floor, let's buy it, kwati ni jazo. Kanshutu twa kufuala, kanshutu twa kufuala. Bama yo vale tubuki la duchero chero. Sadizi nganatu lala, nishivale sabatu pala, nganatu fuala. Kupati nganatu shana, teti wishi batu kwa fuma outfit. Kwa kukwanta mapaku sala. I was raised by a single mom, she provided a lot with limited paper. I can never pay back. The least I can do was return in a favor. So I might need pimp. Niko good in any super. Mufuni kila mane. Nizacha kateka. My design na chifuma.
Nikumbu kila kale. Tovala kwa chipale. Kwa mene twenzo choka. Kwenzo mkala sikiliti. Yama ya tika sambe. Ubo vale mukame. Na stoni washi jinzi. You gotta keep in it. Twenzo choka kukonta mabutiki. Kontama butiki.
Takula komanje, chinya mula nsimbi, investi chesti. Sana ula klozi, kudisco leave the rest impressed. Besti dressed guesti, mzanga na boma chiletsi testi. Otamu harvesti next, dizi mutu mesti mesti. Ndramazo jela kuskulu, mpoketi fulu, bati ya vala njala. Na mazanga, tibanka kutitigule vovala vala. T-shirt kumendo Air Force fly that mashura kize airport in data shanizi. Monsa mwona pita mukpita kwanchita na muma bata tafizi. Na macha pita napisha na vana akita nsha kwata degree. Bata manku cha yena ndaka picha pano twafisha. Stylo ala twamisha hala vengi twajabusha.
Nikumbu kila kale tovala twa chipale. Kwa mene twenzo choka kwenzo ngala sikiliti. Yama ya tika sambe ubo vale mukame. Na stoni washi jinzi you gotta keep in it. Twenzo choka kukonta mabutiki. Kon.
Milk teeth out muka nwa muri fyefi ponshi ponshi. Ninji kata na toy kaire mwoneka fyati poshi poshi. Pozi pozi mwone nifye kuitolo shibosi. Nangu musambe nelasha shane teti munchi mfye kuri stoni woshi. Tebo kati mumu twe na wanda sana shedi. Wambika na zilamba peshi ati didi chekti. Sata denga waka mwona kedini nishi na waga fuarika. Vasili ni kumenzo kwa timinwa shakwa maganika. Oilo oilo mama say don't go and play in the soilo. Soilo you will spoilo your new clothes and I will boilo. Mama knew what to buy me so when it came to papa chipale. I knew only my sugar cane ingati musale.
Nikumbu kila kale tovala kwa chipale. Kwa mene twenzo choka kwenzo mkala sikiliti. Yama ya tika sambe ubo vale mukame. Na stoni washi jinzi you gotta keep in it. Twenzo choka kukonta mabutiki. Kontama butiki. 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 Kontama butiki.